Oliru cha mukama nkusaba muluyemba ne mubivuga ebyobulokozi olese subi amagezi mubula mubange bikula edobozi yenanga yange
Jendi onyweze ngendagano yange mu mukono gugwatyo tata mubombo molisa emirembe ne mirembe ndisinze linyalyo tata utolisinza kwempaji yange